Ambram
on the bed.
And you listen in feminine. Akubali niwe nae. Ijamani ni mpenini. Ilia nijali nifurahi kuwa nae. Ama nimpe mbamba mbamba mbamba. Nimpe mbembe mbembe mbembe. Nimpe mbimbi mbimbi mbimbi. Nimpe oh, nimpe oh. Nimpe mbamba mbamba mbamba. Nimpe mbembe mbembe mbembe. Nimpe mbimbi mbimbi mbimbi. Nimpe oh, nimpe oh.
Nimekwama, sijiwezi. Akinitazama, ananichanganya. Sijiwezi.
Tatizo lake kachoyo. Na waza nimpe figo. Mana wengi wa shampagambo yo. Ama nimpe zuko 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 zuko. Hivi ataweza cheza.
Ataweza cheza.
Ama nimpe uko 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 uko. Nauliza atapaweza.
Atapaweza.
Ama nimpe mbamba mbamba mbamba. Nimpe mbembe mbembe mbembe. Nimpe mbimbi mbimbi mbimbi. Nimpe oh, nimpe oh, nimpe bam 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 bam. Nimpe bem 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 bem. Nimpe bim 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 bim. Nimpe oh,
oya nimpe kepe ai. Chipsi zege, zilizo changanywa na kokoto. Ama kichwa kisicho na nywele. Sikina pendwaga na watoto. Ama nipe cheka tu, wachekesha joka kumba nena koi. Minili waza nipe crown, ila naona kwa kiba sito boy. Nitampa vitu vya samani, baby wangu wa enjoy. Ata kitaka menu ya tembu, tongea na mwanangu konde boy. Kwanza mzuli ya meungwa ungwa, aminyoka ya ungwa ungwa. Afana nishu na mambwa ungwa. Na misina kitu na yumba yumba. Dayu wa kodi na mwenye nyumba. Yali sina mchele na unga unga. Na unga unga na unga unga. Oya wanangu nimpe nini.
Nimpe mbamba mbamba mbamba. Nimpe mbembe mbembe mbembe. Nimpe mbimbi mbimbi mbimbi. Nimpe oh, nimpe oh. Nimpe mbamba mbamba mbamba. Nimpe mbembe mbembe mbembe. Nimpe mbimbi mbimbi mbimbi. Nimpe oh, nimpe oh. Nimpe mbamba mbamba mbamba. Nimpe mbembe mbembe mbembe. Nimpe mbimbi mbimbi.
Zedwap.com.
This is in a big walk and I'm long poncho.